kunizingira mimi siogopi, ninaye mtetezi wangu. Marafiki wakinitoroka, mimi ninaye Yesu, hawezi kuniacha kamwe, niko naye kila wakati. Marafiki wakinitoroka, mimi ninaye Yesu, hawezi kuniacha kamwe, niko naye kila wakati. Bwana ndiye mchungaji wangu, sita pungukiwa na kitu. Adui wanaponizingira mimi siogopi, ninaye mtetezi wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sita pungukiwa na kitu. Adui wanaponizingira mimi siogopi, ninaye mtetezi wangu.
Nizingira mimi siogopi, ninaye mtetezi wangu.